waxaan rabaa maanta inaan ka hadlo roob baa la helay. Roobkii la helayna waa roobad lagu diirsaday bay noqdeen, faa'iidana way keeneen. Oo de ogu hore waan sugeynay, laakiin roobka haddana khasaare badan buu keenay. Khasaaradu keenay waxaa ka mid a maanta la saddex bay gaari meeshan ay tuuran yihiin, oo caruur wadaan, bilcaan wadaan, baasas saddex dhaar baa meeshan ay gaariin tuuran yihiin. Meesha ay tuuran yihiinna waxaa waaye tuggan qurigi halmeejiisa, sababtoo ah tuggii waa la gool leeyahay, laamigii oo dhanna wuu tegey. Haddii hadda biyahan ay dhammaadaan, hatay rajo lagama qabo, gaari ma meesha ka gooyo. Waxaa kaloo jirta tugdhuub meesha la dhihi jirayna saasoo kale, asagana laamigii baa tegey. Meesha la yiraahdo jallaanqo iyadana waa saasoo kale, asagana barbarihii yaa tuggii wada qaaday oo meesha jallaanqooda ugu sii darabo. Markay sidaa tahay, dadkan meeshan hadda gaaridan ilaahay kuwan la tuuran, cilmaajo yaa ku jiraan, bilcaan baa ku jirta. Waxaan hadda aniga aan rabaa idaacadan aan u dirahayaa codsi, dadka meeshan barabara loo soo safro. Dadka barabaran waa kimandheira ilaa wajeer, laakiin barabara loo soo safro maanta in la hagaajiya oo ma ogi, oo dadka lagu soo lugoonhaya ma ay jirto. Aniga kolka codsigayga waxaa waaye dadkan soo qaadhayaan, baasajanka soo qaadhayaan oo meeshan kiin hayaan, maadaama gaari si socon uusan jirin, kii ay la socdeenna uusan meesha ka dhaqaaqi karin. Dadkan lasoo qaadahaya ee duurkan lagu rafaadanaya, bilcaanta leh, caruurta leh, yaan lasoo qaadin intii barabarahan ama laga hagaajinhayo ama nasir kale ilaahay furahayo. Sidaa oo ay taadaan roobkii hadda uu bilowday, hadda ugu socda arrimahaasay tubaan raba maanta inaan idinkucadaan u sheego. Waxaan horaan baan ka hadalnay dii waqtiga hore barabarahan la hagaajiyo. Barabarahan maanta sidaan ma ahaadeen meel aad uga go-aan, kudib ma wada go-een, laakiin hadda tacati badan baa iska jirta. Haddadana wax hadda roob baa socdaa ee barabaraha hagaajinhaya maba u muuqdaba. Halka waxaan codsi u jeedinhayaa dadkan safarta ee madheera wajeer u jeedaan, ama hadda madooga shabah hatay u jeedaan, bilcaanta iyo caruurta meejan lagu soo lugoynin, gaaris hal iska joogo. Haddaa safar aad rabto meesha, gaaris iska joog. Haddaa safar aad nairobi ka imaan rabto, nairobi iska joog. Laakiin meeshan barabara lagu soo lugo kuma jirto. Gaaridan ayaan lagu soo lugoynin, dadkan ayaa la soo lugo.